yande joyi no wittori mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagnalle e mon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi en nani koye majji. Horejo maternité centrale to ete Isaka Gazobi haali keñal do filla ko darto ɓeydol ceede jo loctorojo kañum e fande do filla ceede hono remoɓe fa seketeɓe korima nonni fande himɓe dille wamɓe goɗɗon kay du konɗa heɓama to enna Agadez e nder majjunduɓe tawdama taba bonka kañ enda ɗe nangga nonni fawara joddu konɗani hande yewtere min pinnono dar jahagal sukaɓe ummatore to enna Arlit ɓe jeeyi ɓe daroyne wonno usine aji ɗiɗi gondi to enna Arlit wonno gollira Somayir kañum e Kominak. Kodi jam woni e moɗon habaru mo puɗɗirta ni wonno ono fawara jondu konɗa fottere waɗi keñal subaka hakkunde sogoyi leydi Niger ɗum woni wonɓe no reni to enɗan kañum e fawara jondu konɗa ni ono himɓe latiɓe du konɗa ni tawaɓe kanno jogi kaɓorɗe bonɗe le département mo Bani Bangou région mo Tilla Béri hara lettugal wuuro wiyetego Inzuet ndenene kay du konɗa ni yeruno kabaruji min keeɓi haali wiide ke sogoyi ɗi enɗan ko fotti e mabɓe ɗum enɗan ni ndenene kay tawanani kayno wonno e gollal muɗum en kanno waddi ko fawar joni fottere nde enɗan waɗi ton enɗan waɗi du konɗa ni nawniɓe hono tatto latiɓe nawni ke hon fawarde joni du konɗa ni mini mbawi wattedo habaruji ɗi nonni fawarde joni so en ƴeewi ele habaruji meɗen yerno mbirumi on ni hono horejo na mbiyen du konɗa himɓe rimowamɓe maternité centrale mawɗo mo gallu ñeme ɗo enɗan ni hono ka en woni ko ɓeydina ceede do filla ko darto hono yi'ugol loctorojo ɗum wonno ko wonno buuɗi kemene waɗama ujunere kano woni hono ceede kuttol ndimoɓen enɗan na walloɓe rimoɓe heɓa rima ɗum ɗon kay ɓeydaka ɓuytaka to wonno ndenene kay du hono o holli wiide ke ɓiɓɓe leydi Niger rew muɗum fuu no mbawi yattoede rimo tawi yooɓa e hunde fuu caggal majjum du o hollidu konɗan du wiide hono fawarejo ndu ɓeydo goltoɗo ɓe gaɗi ɗum no enɗan gam batte fa heɓa tawi ɓe porra eno hono fawarejo loctoɗe to gordi sen wikkiti non nano ono fawarejo horejo maternité centrale Ali Lawali wakkati mo o haali himɓe bandiraɓe amin bon feere adi
nous faisions les prestations
minen gada golle urde ko wonno wade ngere deni mi hokki on misali nyautaki ko min gatta do keme nay kan debbo fu yobata to amin do lokotorobe mawbe hano madi nam madelem be nyautirta na debbo keme nay ni kan jomun yobata ibe bawi nyautudo olumbo amma min gidana min gatta bayle dum wadi min beydi cede nyautaki ki ko watta fonditol watte de lokotorore amin de min korri dum ujunere de ni debbo artiri lokotorore de bangere mabbe jomul lilda to amin kay ujunere yobata amma de ni jomul ummanake hore mum wari to amin do yobata na ujunere e kemena to ko wadi min joddini labe di fu gam min kada robe be darta ko de lokotoroje bangeje mabbe
ailleurs de ne pas venir à la maternité
ɓe gonanani capanɗe joyi e jeeta ton himɓe dille wonɓe leyɗe leyɗe laatiɓe du konɗa nder mabɓen tawa hono rewɓe kowatta capanɗe tato e joyi nonni sukalo e ndewo e potor koye nayo e sukalo e ngoroye ɗiɗo yi nonni worɓe sappo e jeɗɗon ɓe wonno hono ko heɓa ndenene kay fondinoɓe leyɗe goɗɗon ɗum wonno du konɗa rewɓe du konɗa fo jakanani leyɗe feere feereje wonni sogueji hono haɓɓiniɓe yiltoɓe wakkatiji wakkatiji kay en woni ko yehi heɓoyiɓe ndenene kay du hono alarbare jamma alkamison enɗa nder banguere wiyeten misrata Agadez ɓe koɓe nanga nde enɗaɓe tawakano ɓe gonde mobile aji jeɗɗi eɓe dille eɓe paayi Libye nder mobile aji ɗi kono tawama hono fawarde jondu konɗa ni drogue bonɗo enɗan tawa ɗon enɗan gouverneur région mo Agadez Sadou Soloke o yehi commissariat to police en to himɓeɓen fadda to gam batte o yiyano golɗe warde caggal mum du o yetti sanne yaade e policeɓe gollal ngal ngal ɓe gaɗi
on commencé à désespérer sur Agadez
arande ɗum hulqini min der leydi Agadez der bawɗe Allah bawɗe waɗama weli min do sanne amma nomi haalira illa arande bawɗe sowe gam kokkol keɓtol lobbol dow fi durwidiggo e himɓe dilloɓe nder guyka miɗo yiɗi mi sanna on fuu e kaɓɓiniɓe wonɓe no nanga jemma e ñalowma gam durwididde e fi o nanga illa jandaramaɓe fa policiɓe gardi en ɓe fuu ɓe goɗo ɓe gaɗa bawɗe maɓɓe fuu gam ɓe durwida e dilloɓe nder guyka
lutter contre le trafic de migrants
nonni fawarejo ni e dow fawarejo balɗe seeɗa ko heedi en e julɗe layya ni no tawa to enɗa Agadez luumo baali ngo enɗan so toɓɓen enɗan ɓe gala ɓe keɓa kenan sanne sanne e dow filla ko darto coggu ngu ndenne ɗum waɗde ko fande bandimin Moussa Mamman yehi to enɗa ƴeewde luumo baali ngo noygo wori Agadez to enɗa nani yewtere nde o waddani en firta e fulfulde
Le chaka luma dabaji agadeze sono pe bali no njodi njodi kame kodye mu idun haiti niduen. Ibe ndomi warope no soda. Ketine nane ko wape mape mbiyim.
Babu masa ya kaswata.
Luma gwono fewi. Mi anda siyede tengoni gala na pe desu ino. To bisaji gere no koi. Gere majido koya. Jombo ino heba nkomu. Mawala abodo no heba nkomu. Wallahi luma wala. Himpe gala no gara. Garbe edo balu uji nagi sapo idi. Pe yamanu uji nagi tati. Himpe chono bedebe chomido de a haikake be jofante tanno ba bisagi nogay gadduda de lumo go de a sottidi a hetta nyamdu lewru
wata guda
warobe no soda ben du kali e wide to mu'en rafi gollal nani wodi du ne balla njobdi du na tawa hem nani ko be kali der majjum
mutane
himbe gala cede no tirsi e gi'a yaada bisagi di golle do gala amma no golle fan idi fu neddo heppata ko nyami min kai rafi golle de ni waddi rafi cede de gande neddo hebi cede ko nyamdu sukabe ma gatta na ko sodol balu no bullumo e no bulla hardo gollobe no bulla to yaade ni laso je tati na laso je nay lewru du de ni joomun hebi jobdi na cede mun mo alla nyamni fu no hebam bakamu
ko nim be kani pama duni wani der region agadez alla e mabbe no kuja kangeji de jado e kadol golleji fu ndaroji do enda filla dilambe leede balebe yaade de duba ko be fama ma kebala ko nimbe wuro ngo ngollirta dum yaari chagal
hono ko darto filla hono palakuji ko wattete e mobilaji e moteje to limuroji mudum watte lambaji wattete kesum wiama wadede kero leedi men Niger kesi didi kondan ni gattol mudum halno latika himbe ben hokkama do yaade hitaano mubbere tay mbayiliti den ne ka hitaano mubbere woni ko himbe hokka heba wayilta wada kesi din enda de ne wonno dum wontiri himbe je ko non ko yir e majjuni dum waddi ko faware jondi ko metta Adamu Zaku goto e gollobe har filako dar plakudi andani nan ko halne ruke yatta Abdurrahman Bandimi
ya yeah, une procedure à suivre
labi no don toketedi jomun no waddan lore mu to amin gawda carte crise kiddo on tembur on neddo no soda dum ujinere e plaque on fu wakati goto dum wattete jon lore kay yobatana ujinaji nay amma de ni jomun no wodi tal kur ko sodiri lore mu jon kay teddirka mun kan lasi bitti jon en moto kay yobatana ujinere e kemen nay amma kadin don ko min gatti dum wattana lebbi sappo didi donc dum heedini de ni be to kay labi di e jarate to resirde delle jomu no jukketi
ou bien deferé à la fourrière
na won tara fila ko ndarto durngol e fawar jondu ko non no yara kanyo no tawa e der golleji horeji to endan tanuto département no enda jalle région mo zender nenen kay ton enda no tawa hitan hikande endan fila ko ndarto hono durande enda ko wattudu ko nan ni hono dabaji ko million mu won ko jeya ko tawa ton enda latin du harka durande endan no wodi ko hani hale do mudum wadde ko fanani Basir Moussa kanyum directeur kawji fille ko ndarto durande to e durngol to enda tanuto bande min china asumana gonda jahangal yewde makko holli no dum yar har fille durande
le pâturage herbacé est disponible partout
genal to durte no tawa der no kuje den fu le département yade le no kuje durdude den e der to remete dom gan to remete don no wodi no kuje jobinaade den ne nangude nyalaade hande de genal no tawa der no ko fu dabbaji din do hande wala fu ko gonno nyama dana hudo heccho ana ko ndarta fille cellal dabbaji du nyaw andangu gondi non gondi be fuande kawoni doiru dabbaji dai idum de ine jina min kebi der no kuje joygon to dun tawa le feccere di do bere lewru uttunde dum do der no kuje non to nyawgu boyino
au niveau de la deuxième décade du mois d'août c'est des foyers qui sont contenus
nani wonti har fila ko ndarto ndiyele mawdo to buri to enda ni zender der gallurne enda ni wadi bonandaji sanne on nani min kalino yoga majjun kenyan arrondissement arandejo mo zender enda ko watto hono galleji chapande jeddi jerti woni ko ndiyan dan yewto himbe kemi jedde no gaydu kay woni ko dum memi chagal majjun dule arrondissement dida bodu ko ndan himbe ko watto galleji hembre chapande jeddi jene kanyon ko dum memi kanyon ko dum jewi den himbe ujunare kemi jo e sappo e tatatu ko ndan woni ko ndiyan dan enda boni nani se jewama du ko ndan ni har fila ko ndarto hono ya warta majjun fu hono hisa mudu watana hono fa hande du galleji kemi tati chapantati e nay kanyum won ko dum memde himbe ujuna kemi jeego e tato ara andisman tatabo noni den ne kasi en koji har fille ko dar andisman nayabo e joyabo du fule gallur zender ne enan don du konnan jewden don no wade hono ko watto galleji chapande jeddi e jenayi ko jewto himbe kemi dido chapande jeddi e tato kay won ko dum mem ele andisman aran dido on endam chagal majundu gure battide battide du konna fu ndiyan dan endam memi dum Fabare joni har filla ko darto hono Silman Silman ko leede Afrique ko wadato en Lausanne dum du ko darto tan sappo e jeddi war no ga lewru utun gon der mudum leede Afrique won ko yaali silnga muuji mudum silma muuji ko wattu ko na chapande jeego e nay kay won ko holla juude e leede ko wattu fawara jontu ko leede no ga e jeenay leede Niger tawa en der leede jaarden endam bandi en gotmi tan Aminata Wayra kany won ko yaari Silman mo leede Niger hollo ton endam o warti e gallu nyame do Amin nonni Mariama Diallo kenda yeyto makko jantino kemo no en dum warnani ko haala
Voilà, en fait, c'est une sorte de promotion.
Nous de colonne. Silma o le duniyar fu yi'a hunde weltare non to illu e kollor silma kile didi imo holle e kollor makko dida bangal du sudundu heewi jamaare sanne ndene jol jamaare gol tan welwele non to am sanne wodi du deni be ngada kollor silma gol fu be ngodi wallo be mabbe ben ngartam balla far kollor silma o minne kollor silma am fedde witende 6 ed tawande e jonde e nyamay kan walli kam baka dum do wala he mi haldi no e fedde suisse adende mi do woduno du ania e kollol silma on yadende no kuje den fu
faire des projections un peu partout
Aminata Wayra non njar silma leedi Niger te Lausanne Suisse to silma ngaji Afrique fu potti har fila ko ndarto pirlo ballidu ko na hono bal ko firte juude ko ite hand bal kandu ko ndan burundiro mun non wadde na gallure nyeme dum fuddena ko ndani ilung on alarbarnde enda nene ne kaydu tawama ha hono faande du ko watto keddi regioji di jeddi di ngari do jeddi enda ko watto himbe kem tattu ko na woni ko wari fotti don c'est tam wi ketno nano Hajia Abi Bata Moussa Hassan ka woni horejo federation dum fedda haw jinde hono bal pirte do juude ko o halani ka
Dieu merci nous avons quand même eu la participation de
Alla yettama min kebi regioji jeddi ngardi do regioji jeetati pelle warbe sappo e joyi e de rewbe jeetati de nyamem ko wodi e majju ni woni baraba wal mabbe no don beedo fuudu so jabama paddol balure e juude no don yara yesom wawde den duube dagolo wadi lemon ba ko du miden godi fuddiri fedde maunde de leydi de amma min gadi noy watta ko fedde den hibba min keba burbe wawde de mabbe fatuka le wakatu bongo mido hala o min kebai mballaga to minister aminde alla e nimbe wobbe e horebe gollirde kambe ngatta ni min juude ko min kebi wadde hawtitirde aminde
pu organiser ce championnat
jeddi yaade sappo e go lewru ut o enani wono ko jahangal sukabe ummatore go yeto enda arlit ko yaaribe tondu won hebbe kebe paama no wono isiniji tawa to enda di gonno gollira so mayir kany e kominak sey tammi wekitno nanon metedo saidi sulay goto e tawa le jahangal enda ko haandi bandimin ton enna on ko haalde bandi metedo muttari mohammadu
on est quand même resté 5 jours là-bas
min gadana balde joyton min jurake kampaniji an mo somayir he kominak fa min gadi diludu kiloji nay gam min gi ana gite amin ko himbe gonno kala do majji ko min gi ani gite amin weli min sanne ganno sedi e halaji gondi no kali e halaji di e goni ibe gatta der ko e himbe nyame go ofuni narral no chaka joy en kampaniji arliti di he horebe wuro gon e pelle jinganoje ibe leydi ibe gida wakati warde wakati fu ibe kalda ngam komin goni mine mija kampaniji di kilnaka e kowa be pantini min wide ibe gada golleji mabbe no handiri do fi de na kudo be gada satarma fu onon andi ko wura alit walana no naforo e hite kampaniji din hana joni deni cewama misali kominak no wodi lokotorore hore mu nonno somayirdo no wodi lokotoroje mu di fu ibe nyauta him e polum ko hana joomu yobuno loktoroje de do fu no noto inde majji gan idi laabi idi boodi ibe nyauta himbe do no wodiri gan minen kay dun juwa kamin sanne wi e hano arlit diyan dan ko be nafirta he hite gebe naforto fu kampanije di wonno hawjiidi gonga dun juwa kamin min gardi e weltare debe beida he ko be gon ibe gada ko min chamata e mabbe be dunna bawde mabbe fa bibbe leedi Niger fu naforo e mabbe no handi do be gida e joint en kampanije ibe gonbe gollida jungo der jungo gambe kokka himbe laabal do halaji gondino hale do mabbe moy fu famana golleji mabbe di
la limite entre la vérité et la fiction dans ce qui se raconte
do hono ko habarume fulfultili assalamu alaykum balanti jamwaade